exclusive from hotvibes.co.
Yeah. Yeah. So Kenna, moko phone. SC's life. You will like it for CD and me. Ichi, ichi chilui mbo chambaso. Inele salimbika pa chambaso. Jimwa iche batinda kwa nisha mabiuzi. Pasaidi na bine na bika pona machiuzi.
Black Dogs, Wutoku Chad, Team Mafia, na Mobota Mushala.